deegaanka goofgad uu jireelo walihaa isadee ciidamada oo dowladda koonfur galbeed soomaaliya jiray walaago oo maranaya badi wal makadiin walaago mukhaalifa iyo siyaasadda lay wala jijari wali buaha nimankaasi arakada kooyan iyona wali buaha geek badi oo shansahaydi yaa ciidamada dowladda koonfur galbeed yaa kukobati eedi eedi yaata imaanshan kaydayi nimankaas yaa ka jiraan ma hayso
waayahay la wareegida ciidamada iyo maamulka deegaanka goofgudud oo gudoomiyaha kuwaata ee geeka la wareegtay deegaanka ma isku horimaad yaa ku dhiyay deegaanka goofgudud
walaahi deegaanka goofgudud iyo walib waa baahooyin oo ciid aan faraha badan oo baraka aada isuyiri diilaanta walbarashada dad bulshada ee iskoolalka antaasba eedi eediya yaa deblanka daba dadweynihii reogii deegaankaas walib waa wali abaaraan kulmay eed yaa deblanka foolini dadka duurkan barakaaiki meelo duurka silaaka barakaaiki baydoohan barakaa iyu eed yeed yaa dadweynigaase dadweynahaas yaa deblanhaay shansima yaa ileentii habadlay ka dhiyaasay hata taas dadka muslimiinta loonbaa isla gabtay hata may hilib gobanaday diilaan inuunay daahooyin u badan yaa oo hata na gobabay yaa haayta deegaankaasay walib waa eedi eedya baahida kiliinta
gudoomiye waliba ku dhawaajiday dhinaga baahidaha naga doonay in maamulka deegaankaas iyo ciidamada geeka iyo reed galanti oo hangale deegaanka goofgudud marka shabaabkii deegaanka lamadii maamul lahdhaafi maamulay iyo waliba ciidamada geeka galanta ka dhigi deegaanka goofgudud isku dhaac mise isku horimaad dhamari jare
wallaahi ciidamada walib waa aan alay shabaab miinay dareen inaa fatumatan shansaa bulu kugobadi wasiilay oo meelo ka suubiyan bamalle walib waa maamulkii koonfur galbeed ciidamadaas lay haysata taasaasu walib waa walahata daa'ida kale ka dhiiba jiran
dhibaato al-shabaab iyo ku jeesideen deegaanka intii iyo galanto ka hayeen lamadii maalmood nin sheega korte
wallaahi lamada maalmood iyo galanto ka haysadeen amu dhibaato suubiyaada ma ku jeen walib waa madumay ku dheeraa anaga kaday bilaa ka jiray ama wal dhibaato suubiyaada ma ku jeen walaato dhibaato ka dhii oo dadweynaha ka dhii dhibaatadaas oon ka sii baahdaas mahayna ma jiran
waayahay gudoomiye goofgudud may baah kana nagatay isbeddel markaasan dhexay dhiniga al-shabaab oo marqabsadow ciidamada koonfur galbeed oo marqabsadow dadkii shacabka deegaanka xoogaha mayba ku wareereena siyaasadda deegaanka goofgudud marka arrimoogaas maamulka deegaanka yeeta seelo ku kubahay oo aada isleta
wallaahi arrimoogaasay walida ku kubahay tamoo maragnaata dowladda koonfur galbeed soomaaliya hataaka katiyu walib waa ini maragna katoofa imaansha bansuga nabadgeed la ilaali dadweynahaas baraka ina caalimka lankagayliyo dadkaasna degdeglaha kahooba saasaan arageen
saraakiil ciidamada koonfur galbeed wada fadheeteena oo kuwada hadaleena in reed markaas lahanin kuubana deegaanka goofgudud oo ciidamada sabuuta iyo aan maamuli doonan deegaanka goofgudud
reed iyeed aan ku fadheeni wasiir eelay ba meelo jooga wada dalani isla fadheeni walib ballanqaadnay oo bilaahi kahaalana inii xamligaas eed bansugo dadweynahaasna langaylio gargaar dadega hela yaka wada shidni
gudoomiye ciidamada reer geeka galanta ka dhigi deegaanka goofgudud koonfur galbeed soomaaliya howlgallo iyo ku sameeyeen deegaanka maadaama al-shabaab iyo lamadii maamul lahdhaafi goofgudud iyo maamul ayaan howlgallo iyo sameeyeen iyo weliba qorshe markaasi iyo aan ku degsan ammaanka guud ee deegaanka goofgudud jarte
wallaahi ciidamada madaxda eed iyeed aan shifti wada siyaasad dowladeed beraw yaa jara howlgal oo maaragnay oo fayl oo maaragnay oo yaaka yaa isku jara siyaasad dowladeedhaa jara gatal iskala jara yeed iyeeda yaa gatkan iskala jara deegaankana hata walib waa ilaa iyo afartan kilomiter inta dhatiyo miilhatu wal ka jaran male qaabka saasa yaa wali ballanqaad la ilaahaya yaa weelo koro intii deegaankaasi anagii gasho
shacabka iyo maamulka deegaanka goofgudud wada shaqeyn ku dhexeeya oo la xiriirta dhinaga ammaanka
wallaahi maamulka iyo nay deegaanka dadkirooga odbo mislawaayna
dadkii deegaanka ku bay reediyanka nagdeena ee goofgudu shabeelow xaaladda nololeed ee dadkaasna sidee
walaay dadkii oo deegaanka ku barakay dad badan ha nagdi dadka baad fara badan yaa deegaanka hoos tooyay dadon taas kun qofodaya dadka hoos tooyasi dadkii barakay ha nagdi walaa ha nagdeen waxaan dadkii dejiyay wali buu hadda hoos ku tabay yaro tii waa ismaay taasoo dadkii badan ayaa dad badan u baydo waxan barakay ma jar dad beerulee ii dad tuulalee ii dad maaragna ganaasi ahaa dadkii ganaasigii walaysisuhe laakiin dadkii beerulehi ay isku tabardurnaay dadoo baahan u barakahay oon dhammaayo hayo dadweynahaasi ana malistiin sheegay inii caalamka langagayliyo labaatan iyo afarta jidaajo lahan gurmido dadkaas noo degan langeenataantaanaamitaasasiin sheega
walyaabo dadka deegaanka goofguduud iyo dhib ee adi haayo oo weliba iyo an baahanyin baahada dadka maynin ku sheegi karto
baahida dadka waliba dadka beerulehayan ii deeranka noolayan miskid waldheerhow iwaltigisi gadda ii walaasaan bahaay dadka koomis dadka walbadan bahayan ka walyaran bahayan wakii walbadan bahayana yar dadkii oo maragna walyar layban ku bahayan miskid layba hortaba ka noolay walaay ku dhammaadeen dadkaas wali inkulmay dhortad may bulshada dhan lislagaba oon waanay maragna caafimaad dhaan walbarasho dhaan taas bulshada dhan ba islagabta haddana dadka oo barakaad oon kuma hata foolbu oo sidedegaah oo nin ku gurmana eed iyo eed dadweynahaas walbun ku dhimadaayan waliba dadkii beerulehaayay waldhaa nbana walaaka yuubaha leytida hadana sanadkii kalhaay ku abaarsadiyo waliba dadkaas eed aan ku deeganta adkaas wala untadiyo walaasday haayti walkaleyo haytadan madle baahida ana kiin sheegow taasu eed iyo eed aan baahayni
gudoomiyaha deegaanka goofguduud shabeelow oo idaacadda warsan warmaya kaasahay gudoomiye eedaa maasanta
adigu mudan walaal